straight out. Zpusher.com.
Cheap looks. I didn't enjoy it.
Yeah, come again. Mr. Mimos. Your skipper. Traffic, Daka. But if it to be a time, but there's sense of a thing I'm a sata. Tika pimpa mwenzo tana. Tayambo kwata mwatitea masatana.
Mwale mbona nje chula. Mwale mbona nje palauka. Mwale mbona nje pitana, nje pitana. Lelo na peo la tini chuchu. Atini chuchu. Atini chuchu. Atini chuchu. Atini chuchu.
I used to wake up kwa kamba kuyesa kupanika kutini ambe kukwata. Bati zile loza paka maluma yambo choka timufana panda. Nizikangi wanoona. Nizikangi wano chita vintu vene ni maona. Imojeri ni kutoja wamozi na wamozi ndimwe muza yambo landila masoka. Good life to wafana nisapota ya manyuti chilinga na mamama. Au kamu ambo dabwa nenzo pala uka kutini pange masata kom jem. Vitu vina time majaya senzo la kinga masata. Tika pimpa mwenzo tana. Tayambo kwata mwatitea masatana.
Mwale mbona nje chula. Mwale mbona nje palauka. Mwale mbona nje pitana. Nje pitana lelo na peo la tini chuchu. Atini chuchu. Atini chuchu. Atini chuchu. Atini chuchu. Mona, 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 mona if you never iwe.
Atini chuchu.
Baria, 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 baria. Benza kuni seka.
Atini chuchu.
Atiaka kanchushi. Nomba paninebo Mr. Pamukushi. Bonse benzo seka. Babwela kukwata 40 noni secha. Life in my chinja, we la seko muno befin to vikarimba. Okia parapa, okia parapa, okia parapa iwe.
Bati vitu vina time, majaya senzo la kinga masata. Tika pimpa mwenzo tana, tayambo kwata mwatitea masatana.
Mwale mbona nje chula, mwale mbona nje palauka. Mwale mbona nje pitana, lelo na peo la tini chuchu. Atini chuchu. Atini chuchu. Atini chuchu. Atini chuchu.
Zpusher.com.